ABH Sound baby.
Mnitishie na mapro. Body unit, kijana unit, nona unruly, fully, bad every day sina booty. G and do the na testo and do the mtishie na mapro. Body unit, kijana unit, nona unruly, fully, bad every day sina booty. G and do the na testo and do the number uno plus half no man I jai do no na mavo na ya pony drop out high school. Una shinda uki brag when your crowd una move. Mekwa stagnant is him tame to let the adi flu. You're not serious and at home come serious. In the only one is a tunenge ghetto interior. Sani ni bigi, kijiko ni ndogo. Kimiko ni tolku utoka kijiko uongo. One day after this, simka misho 34. 2 days after this, simke mbili zika go. Insecurity mtama, dance yo ana patrol. Ina bidi ni control, mindo na mezo losia kulus bro. Street to street side tumeeka atua. Cool kid anadhani nika warm. Ground ni kuhot, chungu kapot. Wanisa tuna beef na agava to support. Nitishe na mapro. Body unit, kijana unit, nona unruly, fully, bad every day sina booty. G and do the na dress, so and do the mtishe na makrop. Body unit, kijana unit, nona unruly, fully, bad every day sina booty. G and do the na dress, so and do the hili YE. Na sijali kenye ntaambia mam, nili hepa class ni adisie bills. Ntawa ukibai wangotha, naishi maisha ya Gotham. Tumepata site leo ni kuchai foreman. Sindo the don tunafanyo kosea money home. Mna take over zije wanakayole before. Nikiwa Denzel ndo inakuwa ni bloody one. Tadus kwa simiti na niongeze majina kwa all star. Naiza toke na machuma uja nini Tony Stark. Anasema tani tuma samahani temaga. Kidato ntoke na clocks fiskuwa ilikuwa tough. Videsa ni clear na vision yao ni blood. Nilenge ribe ya freezer juma za kwa miuza ice. Spendi kwa na mzazi ya kiwa na wet ice. So msitaje zina yangu kwa any crime. Saina tembea geto nkishi uko ndo ilikuwa prime. Body unit, kijana unit, nona unruly, fully, bad every day sina booty. G and do the na dress, so and do the mtishe na makrop. Body unit, kijana unit, nona unruly, fully, bad every day sina booty. G and do the na dress, so and do the